and daughters, and I shall be your God and your Father. For you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who has called you from darkness into his marvelous light. Therefore today, as you hear the sound of his voice, harden not your heart, for the night is far spent, and the hour cometh, and even now is, that true worshippers shall worship their Father in spirit and in truth. Oh, come to Mount Zion, to the city of the living God, to the heavenly Jerusalem, to the innumerable company of angels, and to the general assembly and church of the firstborn, to the Most High God, the judge of all. Oh, come to his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith, the mediator of our new covenant. Come unto the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. O church, as in the days of Adam, Jehovah Adonai has visited his people in the cool of the day.
After death, there is judgment. Nti ne ye ye wasa si su nyina dakro dakro ye di pepa na wie ye. Nti ye mfan tu ye honhom mo mfan she ye tiri mu se dakro dakro di ye ye nyina no ye di beba na wie ye. Ne se ye wie a ehne fa ene ye beko. Nya me nyira wo bebre. Se ene wo do afide na to ba babo award na die ne. Ene nti mane na ha enche ye beba mo fie. Ene mo nyina ababa bisua onyame asem senia ye ne da no ene nti ye nti enyome enche kura
She's feeling it right now.
I will be on my phone all week.
Liv, you're on vacation, but...
Say what's the
ntra safurade se anope obeba no aba be dihine eweye mu ifise si woni yabrabo mo a enye ye onunkuto ena oso ye mu ema ye jina sania ehom etu sania brabo etia ye se yesu amemo a enye ye ntia sere na anope ese omra no omra emedihin oya brabo egusoye da onyame ase ewo ne bambo mo babo awa jumadi suni emrason ese ye nyina yesua onyame asem ene nti semre kakra ebebe mo a mebi ahoma no na enyina ya bobo ho onyame asem ene nti samre ebebo empire abra yetie onyame asem Asafurade enanope edi aseda maun, edi ayye maun, edi ankamfu maun, edi antuntun maun, se nensu ubambo. Adosun edi amayen, enye nipenye na ene kwesi adanope yi hun ye hun. Ayende se ye tiasi na ye kritrema eda yabodjim, na ye munye menye na ye juma. We eye ho asafurade ni awaye, eni ntino ye nwa hwa ye hun, ema ye hun, ne mom. Ye hwa hwa ye hun e wo mu wo enkwa ene ahoden a odi adum ye ena no pay ye bom paye wo Yesu Kristo din mu eja ya disien enyina eba wonim te wa konkonkon wo ye chirechirefo no ene subra ne be chirechire yen be ma wa dum nya kase be ma won ti ase nya kase be ma won nyansa nya kase na niema e be firi mu aba no Yadi mwasita edi amao. Yada wasi anopei esuwechi ye. Odoba Yesu Kristo dimu. Ena yebo mpaye. Se ye nina yeye ejidifuwe. Eni mse menu umie no yeshe tumidie ekesie ase. Sansusu na iwiasi nina tumia e govin anase e uru edi iwiasi sono eson. But you won't say ye nyan coupon to me no. Onini super power e lidi ewo ewiasin yina. And ji se minu me no ya be ye e jidi fo na ye tisa ewiasi yemin. As I se ye hun se to me bi wwa e di ewiasi so. And nji se minu me no se ye nyasa wo nyan coupon to me noa. E be jiri se se ewiasi yi. Jansu suno, yebeti mi ediso. But Yesu edi ewiasi yinyina ema minu mienu, se yentinemu. Nenam se ebone ebefa minu mienu intino. Ewiasi ya yetimu eno, tumia edi ewiasi yisuno, eno ena ediso. Eninti ema minu mienu eno, se yentimia antina uonyamina asia, yenye tumi na yewono. Eye limited. Eninti, minu kasafa power, your amazing power, and now your amazing authority. Because uko brofunu mwa, ebi etrene power, ebi etrene authority. Eninti, yenka ni mienu enyina amom. Che, wonyami ama minu mienu isa tu mienu. Ese, yebe timi edie di, ewiasi yisu. Efu isesi yeko Genesis nwa. Sani ya wakasa. Wasin muma ye mwo enipa. Na omu teki dominion. Na omu ni asasi yisu niyema. Eye pumu empatani niyema. Ewa asasi yisu niyema. That means. Wonyame. Tam wonyine ye. No odie ba ye no. Odisa tumi ni nyina. Ema ye. Nensusu no. Enamu se. Boni. Eba yinti no, mini umi no no, ye beye limited, ewo saa tu mi no, emu. Nchi se ye ko Bible mwa, eye Romans no a. Romans 8 no, 1 and 2 no, eka. Mi kainu wo, tri no, nama kainu wo, brofu no, ewo King James emu. Asi enye, Afei, afobuo ebiara eni hɔ ema wana wɔwɔ Kristo Yesu mu. Na Kristo Yesu mu nkwa honhom emra no agye no afiri bɔne ne owuo emra emu. Ɛne afei, afobuo biara eni hɔ ema wana wɔwɔ Kristo Yesu mu. Na Kristo Yesu mu enkwa honhom emra no agye me afiri bɔne ne owuo emra no mu enunti se ya kan brofo na o se there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. For the laws of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sins and death. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. For the laws of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the laws of sins and death. That means any na afobuo no eni ho ema mene wo mie no emra mene wo mie no ye ye obone no ye condemn ye basese no yesu ba ye no obe ye mpata gwan ema mene wo mie no enu nti no oba be yi yen efri bone mu na wodi edien bone ene emra ase no obe yi ye efri mu na yesu ba ye no obe ma me ni omi enu tumi ah tumi a wodi edebe ma ye no se ye take dominion e wodi whole world ene nti no yesu ba se me ni omi enu ye benya se tumi nanso so se ye kan three no one no Romans 8:1 no enchire emoye but English no ena enchire emoye 8:1 be no wasi to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. That means wabe ye free boni esu nyina mu na wama ye tumi no if he continue walking in the fresh dia ene na ye be ye nante wo boni mu se ye tena se e wo honam mu se ye dia because honam no tena no e ye very weak obi a wo tena boni honam mu bia no e ye very weak so ti honam mu a honam no e weak you because e Bible no ka se honam no conduct ya honhom na honhom no conduct ya honam. That means se condemnation ni be free yeswa. Jesus, we walk on the Spirit, but say ye walk on the flesh ni dia. Any na condemnation no, ebe gusu adaya. So why? Because flesh ni mo ayete no, ebe gusu amaya nanti e wobone mu. Enunti ni tumia Yesu, wadi ba ya wadi ema ye no. Enya dia ye betimi ayeden enya. Nemu mu ewiase so difuo tumi no. Eno ena wo mo baye den wo mo di ebeba no mo di ababa be di yesu so enu nti no wo mo di e wo mo ba se wo mo pleasure a wo mo wo no wo mo pe no eno na wo mo command yen e ma me nu mi enu ye ye. Why? Because we walk in the flesh so nti wo mo ba wo mo will e wo mo pe no eno na wo mo command yen ema ye ye eni nti sa ewie ase tumi no ebeba na omo be konka yen omo ebe di yeso so why because omo no principles are ye de ma omo e wo omo kingdom no because of omo kingdom no omo ni forgiveness nti no eni ema a shede a ye she omo se omo nye bia omo ye omo je no omo diso but minu mi enu a ye wo forgiveness no nti no principles are wo nyame edise ye no ye ntimi ni so enu ntitam bia no ema boni ebedore ye enu nti ntimi ma ye nya sa tumi no a yesu edi ama ye no so enti adofo yankopon ba yesu no oba ye no na ye ti boni mu na obeyi boni efri yesu no afi o ma ye amazing authority amazing power se me no mi enu ebetumi di atena wie yase yesu na ye diso na because of a ye ebony ntino na ye nanti ewo honam ehu honam ntino e ma ye ntimi ni satumi ni so e ma ye ntimi nya satumi a esese ye timi enya na ye timi di adi ewiase yeso ɛno nti mekamfoma wo ɛnɛ anɔpɛ yi sɛ wada nyane don't walk in the fresh because the fresh and the profiteth nothing. Adidie ɛna ɛnom anidie ɛne saa nneɛma no nko a wohu a no na tumi no ɛwɔ wiase yi so no na tumi no adi wo so ɛno nti ɛna anɔpɛ mekamfoma wo nti yɛ nyinaa yɛnim sɛnea ahona mu ɛnwuma ɛsite sɛ yɛka honam mu nnwuma a yɛnyinaa yɛnim sɛnea ɛsiti ɛno ne nneɛma a ɛma yɛn nkɔ yɛnim ma yɛnkɔ yɛnim tam biara no na ɛma wɔ te ase nso ɛna wɔawu because honam mu nnwuma no ɛnim a ɛyɛ ɛdɔɔso pa ɛwɔ Galatians 5 no 19 to 20 no Galatians 5, 19 to 20 sɛ ɛnyɛ ade a mɛkenkan ne nyinaa but meɛbobɔ bobɔ so ɔse na honam nnwuma no ɛda adi pefee a ɛne adwamammɔ ɛfi ahohwie ɛsɛ ɔho adwamammɔ ɛfi ahohwie saa mmere abosonsom obi wɔ hɔ a yɛka nyame asɛm nyame di tumi na ma yɛn no sɛ yɛm take dominion ɛwɔ the world no ɔno deɛ abosonsom sɛ ɔho obi wɔ hɔ a ne nua ɛkɔ so no adutorɔ na wɔto obi adu ɔho ɔtan akayɔ ayaka abufuo apere apereɛ ɛkunsu kunsu ne mpaapaamu saa nneɛma yi nyinaa woyɛ a wonni tumi wɔ nyame mu wonni kyɛfa biara ɛwɔ nyame mu ɛdɔɔso ɔho nitan nitan ne ɛnɛ kwasie sɛberɛ a obi abɔ asaborɔ ɛne agobɔne ɛne nneɛma a ɛtetetete saa saa nneɛma yi ho na mebɔ mɔ kɔkɔ so saa nneɛma yi ɛna nyame ɛbɔ yɛ kɔkɔ enti saa honam mu nnwuma no ɛdɔɔso obi biara wɔtena saa nneɛma yi mu no wɔnni tumi ɛwɔ onyankopɔn nsɛm but menomienu no yesu baeɛ no one condemn ye, but he came and gave us power and authority. So, oma ye to me, as I said, me no me no authority to command, authority to receive, authority to bless, authority to claim, authority to build, authority to control, and authority to rebuke, and also authority to destroy. Some ye many nyanan, see a cuss and say, as I say. Si yɛka sɛ ɛmfia ɛsɛ sɛ ɛsi si yɛka sɛ yɛ bɛɔde a ɛsɛ sɛ ɛbɛɔde ɛsɛ sɛ yɛtaki control yɛ kɔmmande nneɛma ɛma ne ba ɛsɛ sɛ me ne ɔmmienu yɛ kɔmmande ɛma ne ba na sɛ yɛgu so yɛtena honam mu adidie ne nom ɛne nna ɛne nneɛma a ɛmfata deɛ a ɛneɛ yɛntumi nkɔmmande hwee na mmom no ɔmu no bɛba na ɔmu bɛkɔmmande yɛn why because of honam mu nnwuma a yɛte sɛnea na Romans 8:1-2 no ɛka no but yesu abɛgye yɛ firi bɔne so nyinaa mu na wɔde saa tumi yi de ama yɛn ɛno nti saa tumi yi yɛ tumi a asafo awurade de ama yɛn ɛsɛ menomienu yɛmfa ne yɛmfa nni ewiase yi so na nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛka ma ne bɛyɛ hɔ no yɛtumi ka emane ebabe yoho we have also power and authority to contact heaven's throne so we have it already ye wotumi se ye ko onyame egwa no anim obi antimi nyeden ensi ye kwan because yesu decided to me no e di amaye na menumi ene we don't need any appointment we are already authorized sɛ yɛbɛtumi aforo akɔ ɔdom ahengua no anim anytime biara saa authority no wɔnyame de ama yɛ weda yɛwɔ baase mu yɛwɔ adwuma mu yɛwɔ yɛ closet mu yɛwɔ yɛ baabi biara yɛwɔ no we have that authority so we have that authority sɛ yɛde bɛkɔ wɔnyame agua no anim na yɛtumi abisa nneɛma biara a mene mmienu ɛsɛ sɛ yɛbisa ɛduru mmerɛ bi a akristofoɔ no tumi a yɛde ama yɛ no ɛyɛ ana yɛhu instead sɛ yɛn yɛbɛtumi akɔ wɔnyame anim no we rather seek sɛ yɛbɛkɔ nkurɔfoɔ hɔ ne yɛakɔhwehwɛ tumi anaa yɛakɔbisa yɛn nsɛm ɛwɔ nkurɔfoɔ hɔ sen sɛ menu mmienu yɛbɛte yɛ ho efiri bwane mu efiri honan mu niema mu na yetimi atena se na onyame tumi no yetimi ajusu ade aboye ho ban no se yentimi anya sa then we become weak Christians nia ye Christofu ayete ase na ye wu tumi biara ni ye mu but tumi is already given to us ah me no me no as I say yen timi ko onyame egwananim with that appointment and to say to me da ho am I say ye be ko onyame egwananim many at times you know ye timi hunu say we have power and authority to move mountains say ye refer mountains aya na ye refer to problems yewo problems are a Christopher yewo bebre wo how ni niema bebre yewo and in the Bible no ka say to move mountain anya se bia emponisi ho no e na wo ko e na wakwa kukukuru akoto atwin na emom no problems are yewo wo ni niema yewo no eno enna se se ye hia sa to me nya sa to me no na ye di move Emuvu sa mountains ni nyina edifiri abrabom oha o tie abebrese enye ma esese ye move ni nyina yesu ba ya obekere kwan esese ye faso na ye di move esa enye ma ni nyina so eni ti sa enye ma we se minu mi enu si ye tena wo nyame enan ase a na ya ntena e wo honam mu na ye tena wo nyame honhom ase a se ne tie biara wo nyame honhom beda ne ho adi na ma Mountains biara ewo yen abrabo mono yetimi emuvu yetimi emuvu kra na ade enkonu mudie ade abre amino mienu because yetimi hu say a lot of mountains ahead of us mountains bebre ena minu mienu ewo ayanim a say si anhweye na ya yetnase say wika a Christians Some mountains in the mum a be move ye. Instead say yeah yeah as I say you move mountains no mountains in the mum a be move yen. And unti afeyan kasa and I quotation ya ye jansono mine wo eba abekain. And unti si ye ko Luke 10:19. Ye main quotation no ankasani Luke 10:19. Or se she me mamu to me. Se muntie tia owo eni enye nyanchre ene otamfo no aho odin nyina so na bibi biara rintumi enyamo me kain King James no English no Asi behold I give unto you power to tread on serpent and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So I'm saying, Senia, King James, no, Eka. Yen share the good news, no, and so, Eka. I say, listen, I have given you authority. Unsaha, was it behold, I have given you power. And here also say, listen, I have given you authority so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the powers of the enemy and nothing will hurt you. That means, wa mam yen to me say, yen tia tia dien, awo wo, enyen yan chire, ene yatamfo, ene nye ma obon sama huwa di nye ni nina so. Na ni di munti na, bebi biara ni waba yedeni, ebe timi ya ye. So, ejidi fuwa yeti yeti ya enye awawo yeso. So, ejidi fuwa yeti yeti ya enye nantire yeso. So, ejidi fuwa yeti 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 ya yatamfo na huwa di nye na so. Debi, rada yatamfo na huwa di nye mbomu yedeni, yeti yeti ya so. Why? Because we are powerless. Why? Because ye gusu eti hunemu tenya na romans na ekano. For those who walk on the flesh, you know. Se ye gusu ye tina ewa hunemu wa. Tu mi biare ni wa ye Christofu ye beti mi a eden. Ye beti mi enya and in just a semi no me no. And as I say, yeah, then, ye Timmy Shusha said to me, ye Timmy a pie of whitey, tia ya Christopher way, ye goom on amu no man, na ye mummy yet we yasu share home more abandon. Na ye Timmy enya, send ya bear a bit to me a boy. So, na ye Timmy a duo town for no so, because enya anu hunu, why na woko tia tia no so. So, to me bain, and I would deco tia tia. Sa awo wo ni enya enya nya antre no so jo se wo nya eyi a wo duru ho akura no o man kasa be menem o man kasa be ebe tieti awo so jo ntitumi ben se ya ntina Yesu Kristo mu na tumi we ya wo de amaye because authority has already given to us nti ade ben na ye twen se hwe me mamu to me se muntietia owo ene anyanya nkyere ene otamfo no ahoode nyina so na bibi biara rintumi enyemo na ampa se ye kotietia anyanya nkyere ne owo ene atamfo na ahoode nyina so bibi biara ntimi nyaye se bibi beye ende anaye ye wicked Christian ene nje na no pay onyame asemeni se yenhye wonyame na ho odin ni nyina na yetimi ene osefo na ede ye den ediasie because se wupo se wumpo se nya Yesu wonyama aye no ewiase aho odinfo no etiwiase eno nti no me no mie no no aye entokwa we are waging a war. Every Christian in this world no is waging a war. Ah, war na ye waging yani ewiase ene yeden eko ifise nyame ka kire se osefo no odina ababetna ewiase muha ene ntina wo waha ene ntimi no mie no no yene no eko ntina wo se wode nensemi edi amayen na wa mayen to me aye di betietia wo muso nenso so no yemfa ne to hunu enko presby se ne atete ne ya na empenyemfo ka no. So yen fire no ene ye Kristo ni ne momo no as I said would the pattern of Christianity no eso say would this so eno na obenya nsa etume ene nti no say anya sadia a to overcome all the powers of the enemy no they will rather overcome you why because you need to me biara na yen yet media kotietia omso they will rather come and overcome another overpower us and into we nyame asem nti yem moye homodin say ye betimi akomande say ne omo ba omo e komande ye no ye betimi take authority ye betimi take territories because omo ba ye territories no omo take at times omo ba omo komande yen and near my any quasi ye no, and no mobile mo command ye no for their own pleasure. John, but ye yet if ye are, said you nyame di to me, a man, a mema, as a mema, in ru, if ye yes, a ye, a mema, no, Christopher Winina, tine yame, a ye yes, uti, na a mema, so ye, if ye niti, na ye tifi, na ye ru, if ye no, sad to me, no, and ye. A honey ye limited, and tin yen shes a ye beti me a ru. If we are say wo nyankupon to me a kesia, wo de amayen and tin ye fie to me and kwase a ye memano, and na ye beti me a ru. Nemum no nyame e to me a or de kesia no de amayen, and no and a sese minum ye no, yen to ye de, ye timi a ru. So, senia mika ye no. Authority is already given to us. In the any time no mountains you no know, abba say ye be to true a mepo ye how any ya bebre seni ya benedi no ye ko nyame ni moan. You have already authorized say ubetimi ako nyame ni na uduru ho no ano. When you say at times I will call Queen Elizabeth and answer him for be a kefie any more, you need an appointment before you go. But when you make this authority in India, my yen, say ye man, one dear, ye call any time. se ye betimi ye di ye hawo ye amane ye nime biara ye eha ye no ye di akogu wonyame anim ifi se we ni tumi a ono asafo urade e di amaye na ye timi emovu mountains se anya sadia ene na ye beba beye powerless edurum na bia ehu echechire yen enu ntimi mai tumi a yesu e di amaye no ye ntimi nisu tumi no And until now, send your Bible no canna, say, Why am I a home? No more my abaye. John, now me my abaye, say ye nyemma. I will eat him to you, no. Say ye nyemma. So, and ye home, and I will name a de my, and into be all cross, what done be befan, who are bones and what sort of no walk he came. Be a crabby, as if ye hope, obeyons and eddy horn at the atonal soon. It will be a while, and near me be a sea. Senka hunhumu niema ombeti mie jine mu nya oma sore no ma bo ho mpa ye no ube hun na wa teki no de na mabonti okọ hwehwe obi se se nipa ne ne bebo ho mpa ye do eye se ye mpanyimfo niema kire ye so no ye dimitimi ediko wo mu ho na ye nu omu susu hun nu omu bua wo mpa ye bom ba se omu bua ye mpa ye nu Na ye ye koba, na ye enso ankasa, ni ebe tinase, ne tumi biye ni ye mua. Sampa ye ye koji ye no, enye juma. Because ye koba be tinase, na we are powerless. Womo mpa ye no, da omube jaye tiriso mpa ye no. Sa tumi na ye haye no, ebeba. Enuntiminu miye no, ye nyi hun, enfri e ye mu. Ten ye be ya ye adversaries no, ye be timi ashati womu nyina down. Sa anya sa dia, They rather come and bound us. So, and until you say, any papa bray, you do a good cage, any papa bray, they have been bound. So, any papa bray, so they are bandy one. So, any papa bray, you are locked woman, any papa bray, they can operate in their full capacity. Who says any pay will ye Christo nipa and oba? But Sir Christo Nino, he can't operate in his full capacity. Why? Because to me be a chicheno, to me be a dinoso, to me be a runo. So, and then you say, yet now when young coupon, not to me now, what the amayan. Tie to me a yusu any year, dear, any year, me no me no, ye becano. Nyame enso so ebeye na edin kunimdie ede abrayen se womo ankasa womo opresi ye no yen enesese ye eden yetimi esopresi won tani ebeye a ye betimi anya ye fa ahodie na yetimi atene kunimdifo because the authority or the power has already given to us So, ntini kwa anse, yetina se, na wo mre ye mono, yetimi eye mre, na womo edi eye so. Se, ye kain, look, ye kain ye noa. Look na ye kain ye noa. So, anse, wase, to bind, Say ye betimi abandi the enemy. Say ye bandi enemy no ebe hadwene ebe yiri se mini omie no ye betimi ayeden abandi enunti no yen kan ebibi ewo Matthew no yen kan bibi wo Matthew yen kan bibi wo Matthew 18:18 no na yen hwe de Bible no eka na yen fa adisuan na emra ewie ye Matthew 18:18 I say, Matthew 18:18. And no kure mesemo se, bibi biara a mobe chichire no asase suo no. No, obe chichire no osoro. Na bibi biara a mobe sane wo asase esuo no. Obe sane no asase su. Matthew 18, me kambro funo. I say, very I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. And until me know me, no idea na ye chichire, idea na ye ye sane. So to me be near mu, ahwani ye ko chichire no. So authority no has already given to us in to so to enter God's throne. So nem di kan kan ye no. And until was say. And okure mi simu se bibi biara mo be chichire na asase so no ye be chichire no osoro na bibi biara mo be sane wo asase so no ye be sane wo osoro enu nti no se minu mi enu wo sa authority dia aden na yeti ho na stern wo mu na chichire yen so se eba tumi mu a Christopher ye na ye di kan because onyame tumi asuche tumi biara enu nti se minu mi enu ye timi hunu na ye chichire. So, say yantimian chichire, ah, a bed den ya chichire a wasuru. Say yantimian sane sania, a bed den a sane a wasuru. So, tinyame a war, and what did to me na my wanka say, nia me men ya me ma chichire no suru no, na chichire a was, I say so. And yes, I know kind, was say, nia woo be chichire no wahano, ya be chichire wasuru, nia woo be sane wahani, ya be sane no wasuru. That means the power or the authority has given to us. And tis a pini ye mua, a dear ben ye be chichire, a dear ben ye be lusu. So, why na woko lusu no, na why na woko chichire no? Whereby ya? To me, be a ranger then, any woman. So, any to my answer, sir, to me, my answer, sir, to me, see, and you said to me, yeah, ye bet me at the affair, ye fear, ye bet me the affair, sorry, ye bet me the boy, ye environment. No, baby, be a la, ye corner, yen sro, if we say in himself, would yammy a kaya, who now would yammy at this, sir, to me, I adding, at the am I in, and until when ye would yammy as him. Nyame ya adumu a omaye kwan biwa yebe eto aso nyanso so no made way e she utrim se kai fa she utrim se even the authority of Jesus was questioned emra wo ko aso fie ho na wo mpo wo kwa kwa kire kire na asore mpanyamfu on forisi fo na yifo no ba na so omu ba be question Jesus she wo one amounts are authority numpo. And until at times I will call baby, Nessa will yammy two men in the umwa. O be baba baby, I say, hey, one amount who can say, Cansasem no. One amount who can say, yes, I dear we. So, yes, we do not need two memo ediri buku wom. So, on my womo answer, and until sana will yammy, I am in no meanu. And until was the authority, the power of Jesus. Womu ba ye no eba baby sa honsem no sa nsusu na wosu no se wonni tumi a womu ba womu baby sa wo honsem eno nti se ye tena wonyame na se ne wo onyame tumi a ekwan a ombeba a ombeba baby sa ye bia no wonyame tumi ebe ba ye so ye nkan hu se enkrofo a osofo ne ma no a womu ko bo mpa ye se womu ko tutu a honhombone. So, I'm going to do to a no. A dear now, I'm going to do to a home bonnet. I'm saying, hey, Peter, only in Paul. Now, more money, why? Say, 2 million, or more, or more babies out. Say, you name Peter, you name Paul, you name a soft way, you name way. Now, who are we our soft way? Now, why are we a deacon way? Now, why are we a sorry by way? When a wine. And to you, who's our home bonnet, to tea, woman. So, why? Because not to me be a new mumu. And in said to me, and as a for a day, Edia mine, a man, a dear Samu Berry, Yamia Duma, say a gusu ever why, ye bear a twasso, next time be a ra, ye bet me, a senya, a quenya. Into when yammy and shall be brave, so ube goo no munuma. Because obey ye free condemnation, I say, Romans 1:8:1, now one mayen to me. Se enye ma ebe bande ne be bande enye ma ebe lusu me look no to say I've given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy and unto semi nu mi enu ebe ti me overcome our mountains our the powers of the enemy. Jise yetna sa wonyame na se jise sa fresh moon e man se yetna se ama honam no ye gu sa honam no nyuma because